vyangu mukutandika tebyali vyangu lwe nasoka nzo kukulaba mukwano wankubira wonse mu butufu wankuba kufano nalabe bise byali byakabi nga kabina ko bitigulooto nayote wanzole ya pedi mbwe nasembera nkugame kino omulungi nkwagala kufano mbwe omwana ngenda nakufano
mukwano bambi sorry ebyomukwano byakyuka topapapa pocho nabayaye bajjanga abatuufu olumala okulya munange nga dduka kale osoka n'olumyamuko nolaba bwalemerako olwo n'omanya omutuufu wadde nakwagalirawo nasoka ne nkudingisamuko ekyo kitiibwa ky'omukyala munange tonyigirojo kasita nkwagala kufa kati kimanye nkwagala kufa kati sirina kubusabusamu gwe bebi sirina kubusabusamu mukwano gwo omutima kwagala kufa kubanga sirina kubusabusa joli
zenange kwagala kufa kabite ekyo kimanye sirina kubusabusa bebi mu mukwano gwo njagala be mugumuzalabu gye ninayo ate nga yaddala kojja ye yatendekayo
Me your romance fiamma Ola bocha baby nga yenze fama Jay, kawimpi nenka Bila kabili nenka Bila kabili katukula tekuliko mabala My perfect size baby na londa na mala Tracy yange yeno mwana sichidamu Ono mwanda mbutufu yetu sachimu Talingo lio wajaka ya mulumi omutwe She say she wanna see me all time Baby wanna meet me all night She say she wanna see me all time Baby wanna see me all night
Baby boba ngo njagala ndaga Zebyo mukwano byampisa bubi Abasoka bampisa bubi nyo Mama namugambye nadda Ne mikwano ne njigamba jonna Abenganda nabagambye bonna Nti omulungi asinga namufunye Nange kwagala kufa kabite ekyo kimanye Sirina kubusabusa baby mu mukwano gwo Njagala be mugumuzalabu gye ninayo Ate nga yaddala kojja ye yatendeka